I'm making music for a living, just my hustle. Ityani kumele isebenzile, ityani kumele ivukile. Bacaca ityani xa ifikile, bacaca ityani xa ithethile. Oh, hayi sukwenza, oh, hayi yeka. Ayithathi inxaxheba ityani, becinge yenza ityani. Babene plan ityani, ityani, ityani. Ayithathi inxaxheba ityani, becinge yenza ityani. Babene plan ityani, ityani, ityani. Songa spani ngokufanayo kodwa indlela iya kuyubawo ityani inyuka iminqazi inyamezela amaxesha obunzima ityani ngabili iyaqiniseka ityani ngalili iyangqungqutheka ityani okwenyani isifundisa ukonela kuphele uthetha ityani mayibe nemedi A1 itshero zokwakha ityani mayihlonipha abantu ikwazi uhlana nabantu ityani mayiphole ngalinge itye izithende zabantu ityani mayiphole ngalinge itye izithende zabantu tende zabantu.
I'm making music for a living, just my hustle. Ityani kumele isebenzile, ityani kumele ivukile. Bacaca ityani xa ifikile, bacaca ityani xa ithethile. Oh, hayi sukwenza, oh, hayi yeka. Ayithathi inxaxheba ityani, becinge yenza ityani. Babene plan ityani, ityani, ityani. Ayithathi inxaxheba ityani, becinge yenza ityani. Babene plan ityani, ityani, ityani.
Mayiqale iqiqe iqonde, qhiba igqibe uze nabo uqonde. Qala uqabe lapha ibheke emqolo, iye qonke uqale qobo qobo. Ityani kumele isebenze, ingalali ivuke irheleze. Ingatshafi ithini ibekezele, most importantly ibe necebo. Lo mculo kumnika litheshwa, ngalo mculo ndiphusha isikarelo. Funa ugxotha ikati yeziko, kudala iphana noko noko. Xa ndithetha mandimameleke, xa ndithetha tyhini mandoyeke. Njengonkqonkqo nam ndiyilejene, kodwa undive kakuhle andingomlenze.
Ayithathi inxaxheba ityani, becinge yenza ityani. Babene plan ityani, ityani, ityani. Ayithathi inxaxheba ityani, becinge yenza ityani. Babene plan ityani, ityani, ityani.